Yo! You're my tabby boy. Nika magari, mina washa twende darling. Usiende mbali, mina taka uende nami. Mina fahari, kwa wengine we umba kali. Mina fahari, mina fahari, mina fahari.
Like a shining star, yeah. To make you smile, my top of the-